studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altinere sappo e jetti lewru février jeenayi yembe sokkido studio Tamani miɗen tawali e maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Sikiraɓe kala ko mbayrodirɗen ko jam tan woodi. O compétitivité sukaɓe fiyoɓe ballon leleydi Mali ndi ɓe ngala duuɓi nogayi ɓe ɓami coupe Kenya ɓe piyi leydi Sénégal wakkande ɓe jottino nokku noddirte turo binde ɓe gatti ɓen baddi tati ɓen keeɓi toon baddaji ɗiɗi. Fedde leɗnoddirta kodem kañi RPDM fa yetto yoga e pelle politique gonɗe ley leydi meɗen ndi kollitiwide garta tawede le botto mawɗo no leydi ndi wori ko hani wadde ley nokko dunke ande woɓɓe kay kollitiwide ɗo wawi waddude kutteji goɗɗi kasen fewde le ngal ɗo kawritalla. Min jiltini micro ji ɗi min jottiki wattu joni hono kuriji kesi jaltuɗe ley leydi meɗen ndi ɗi piluji gattitele hen san ñoƴƴe ko nan titta e montor ɗiɗo kuriji kesi ko heewi yimɓele ɓano gondi e nawtirade ɗum entorde kollitiwde korsinaɗe ɗo ande kese sakiraɓe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogginoɗo bertanɗe ɗi jottinonoɗo kabaruji ɗi yumor waygal kanko noddirteɗo Mamadi Keita wonto ɓoggui jamɗe to. Leydi Mali ndi keñen ɓe ɓami oɗo coupe arande sukaɓe ngala duuɓi nogay caggal koɓe pino leydi Sénégal ndi ɓe gatti ɓen baddi tati ɓen keeɓi baddaji ɗiɗi wakkande ɓe jottino nokku noddirteɗo tiro binde ɗum woni kanko ekkintino guɓal Mali ngal noddirteɗo Mamoutou Kane o holliti wiide ɓeɗo sukaɓe tiɓɓora ko muɗen kolli toon so keeɓi oɗo ngaalu keɗe makko mo sifi dow hen.
Une grande satisfaction.
Sa ɓami misala wakkande min puɗɗunode ɗum tiɗiri min sanne kako sakkiti ko min gongini ɓeɗo suka min mbi sinaɓe kokka kohe mabɓe ɓe tinno e tiɓɓora ko noon tan watta soɓe keeɓa yarde yesso noon ɓe golliri oɗo gollirdu ɗum latiki sababu ñalawma hande o alhamdulillahi so ɓerɗe amen ceyyi guɓa leydi Sénégal ndi e mbawi balore nde sanne min fummiɗe andi min jokki fiidude e mabɓe ko sakkiti ko ɓe tampi jaati ɓe kajama ballon o timma fa min fo min latti daya koɓe noddirta tiro bi ko minene tawi min lanini ko oɗo golle ko ɓooyi ɗum laati sababu somin keeɓi min
ceyyi.
So grabe so gabbirɗo bemal amen annde ngal oɗo mbayniltirto no mijoji moɗon no noddimin to ɗo ɗi numéro ji ɗiɗi kalonko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jettinayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jettinayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Journal gongal leleydi meɗen ngal ɓe noddirta sahelien point com caggal koɓe kokki ɗiɗo kabaruji ɓe mbi yimɓele hewɓe laamukoɓe nangaɓe le wuddu leydi ndi wonɗal ɓe adduna wattu joni o kanko noddirteɗo juge sungolo kone laaminoɗo tribunal ngal ñonogal holitaweɗo ɗali adduna nogal ɗo journal kayya holitiri wiide ka laamo wala fof ko jaaɓi sifade le hen ñalawma hande on kanko laamiɗo ngal ɗo journal ngal ɓe noddirta Abdoulsalam Hamma o holiti wiide wakkati nde ɓe jiɗno yimɓele nanguɓe ɓeɗo laamukoɓe ɓe kalde muɗen ɓe keeɓi duuɓe jiidoye yimɓele woɓɓe anton le nangaɓe ɗum woni kanko laaminoɗo nokku noddirteɗo tenengu kanko Kouma Dow gonno toon ɗum woni moɓe noddirta Makane Doumbia o micciti ɗo mbiɗo o suutanoma ley lewru mai hitande 2018 ɓe mbi ɓe jiide makko jaati fa wonkoɓe kalde makko wattu joni oɗo cuutat toon o wiyama omo tampi sanne fa keɓen famtade keɗɗen kanko noddirta Abdoulsalam Hamma o kanko laamingal ɗo journal komo sifi dow hen.
Joni watta lebbi tati minen dawra hono foof min mbawata wadde kaldal hakkunde amen e kañe jogiɓe cuutaɓe jeyaɓe leydi Maliɓe ndenno anniya o yo tan yalla min mbawa yidude e ɓeɗo cuutaɓe ɓe ɓe mbarata to ka komi jeeyi toon ko goto tan min keeɓi yiide ɗum woni Makane Doumbia préfet tenengo caggal totodiral hakkillaji woni komin landimo cuutaɓe ɗiɗon keddiɓe holti wiide ɓeɗo kay ñawlati sababu mabɓe ka anona ɗum e juuɗe ɓeɗo janginowo anglais moɓe nangui hakkunde tenengu e jafaraɓe ana wara lebbi ɗiɗi tenengu o no tampi noon sanne sembe fof o hedduraki mo hulanni jaati gurdam makko saabi o anda fof ko wawata heɓude ɓe e ley ko arata ko
yimɓele ɗum woni huminiɓe sagantoɓe fedde sarotoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe gaɗi communiqué ɓe kollitiɗo ñalawma hande oɗo kabaru mettiɓe sanne ɓe mbiɗo eɓe kullino ɗiɗo golleji gorri ɓe gaɗi noddago fewde ɓeɓe golliditta gonɓe ley nokkule ɗo jaam e deƴere wala ɗo ɓen tinno joppo nokkule muɗen gara ley nokkule ɗo ndenago woni keɗemo kanko noddirtoɗo Abdourahmane Mouhammed Mayga o kanko jottino kabaruji fedde nde ɓe noddirta Silima nde komo sifi dow hen dow foccitago Mamadou Sama Sékou.
E wattu gutere amen nde min kultinonno e ley batuwide kala golloɓe amen gonɓe nder nokku ɗo ɓe cikkiti e ndenago mabɓe tinno yaade nder nokkuji ɗo ndenago woni e muɗum min gaɗi noon communiqué muɗum ɗum banggal miccitinde laamu o aadiji ɗi ɓami noon fewde e golloɓe amen ɓe yo aadi ɓamaɗo noon gila ɓooyi ɗon fof o maati kabaru kuɓɓiniɗo gullidowo amen o mo minen ma laamu o wawa fe goɗɗinde saabi ɗum iwri to journal sahilien poy com ko ɓuuri kay yomi miccitina kala gonɓe fedde amen ɗe yo watta na koye mum en hakkillo ɓuuri foof gonɓe e nokkuji ɗi ndenago ngala e mudun pati fi hono mudun warta e meden kasse
ko hewe pelle politique gonde le leedi meden luttindirde e laamo de be kolliti du wattu jono be garta tawel le kawtal mangal gal laamo anni wadde wattu jono yogay de do pelle be bi sa jewi dun annedi laamo hani bamde leedi do botuji kandi wadde le leedi meden di dum huncanta himmeji jamarnde hore dunke ande wobbe kay kolliti wirsobe cale waddi do golli tan way waddude kuttiji goddi kasse fewde no leedi ndi wurrino kedema konko no dirte Suleiman Diwo yo jangino jande do wuri leedi meden di ko ma sifi do hen do facce tango Mamadou Samaseku
ana e bal putin kobe bombe anniya yeltude e kaldal gal e hakkilo amay menen kay kutiji mudun na satti sande sabi alhali mulidi mali wonde mudun joni ha jaga fi hono odo jogola e hakkilo am min kay bal putin kobe fuf e kanye kala gonbe e balé halnana en akani dentude mutande horeti allahji ngurudi soni mi yewdi kabar o bangal seriaji dabreji wonande ti allahji leedi malindi na pamdi dum yata ciagal kaldal denno yeltude kaldal gal wona fi ko muji anahani en fuf ndente huncande hore bido tellaji di kambe dental balle lam kobe kani yade wobbe be ti allah lidi mandidi wodi wakat jun o soni bedo putin kobe dentali en bawfi biltadi ande wide inde lidi malindi wondi e bunude batte di do haboji ngala fi do dari denno anahani en fuf ngaden bawde meden yalla lidi malindi na hewta hore mudum
jale ni fulbe kanye habe gombe le nokku no dirte jungani fa jottada gurtili lamu koro holi tawi do wattu jono be jabi hoddude nokku goto le nokku le mabbe gonde tonde dido anneji be bamni do wakande be gotno botu mabbe le yontere jabbi non de dum le cekiti de do yontere jati le lamu koro wattu jono dum kanko dum woni mi gouverneur gondo to motti to holi tawi do yottiki de botu o wadano tonde o wonduno e yimbe al makko be o yaadi ton kanko no dirte sidi alhasan touro holi tiwdo wala fukkoni fana lamu e halaji makko di kayya so na faa joto yelon be kan faabiraade yimbe la wonbe le leedi ndi kede mo ko sifi do hen do faccetaango Mamadou Samaseku
sont venus encourager
ngari faabaade kany yettude sanne kambe haabe e fulbe gure jungani e gurti kambe jabbe wondude e wadde dewral andon ciagal hippugol ngada ngol fewde e wuro jungani le lewru novembre hitan 2017 fulbe jaabe tunbe e dokulol yombitingol njoppi fe nokku o en jehi der nokku ngoddo do kilooji kewdi batta imadraji dewrintinobe woni ko haabe jabbi yo fulbe ngarta hakkunde mabbe den nokku min golliga en ko andon min dewran dum dum der nokkuji guddi gure duguna e naykay gilla joni damarnde jabi wartude min gondi nawtorade kawrta hakunde gure de kanye region ngaji di dawrude no jabatum be fuf gondata yalla jam e denagu na wartande region
accepte que la paix revienne dans notre région
kuriji kesse di wattu jono di bangi leedi medin le duubi cakiti di do kuriji di pilngaaji wattete le hen so yimbe be an nyoddana birdira don ko heewe jamarnde fo holli tiwiri don faabo don sanne hono wirtiji mudu en di gorri ka yimbe be wobbe do kollitiwir sa jeewi don dum wana ko nangi hakkille mudu en fa kebben famtaade faande kedden Mamadou Samaseku
hakke metruji temme didi nokku luludo monument de l'indépendance na joodi kanku Boubacar Tangara e bandu gorko seretabal e mudun na jeeya kulle kewde de aslam kasindini ane majje kuri mu ande kesse codo be dum pamda fi e nokku o
kula ci retro ni flani ni
ana tidi nedo jibo e wirdi machine o andom sifaji didi mu dum wodi mo foyre cogu mu dum no yo tema didi e mo wala foyre cogu mu dum yo tema dara sa limti jati codo be be e do joy fu taton kay yo machine gaydi buri yidde buru fuf e wattu lewru ko buton didi woni e ndudo hunde ande kesse goto o yo hubinde ma nyifude e dabo woni mo limtirte e wi kanko Aboubakar Jabi Almami wirdude e machine o buranimo wirdude e kuri holti wiide kabar mudum na yafi dum yeddata dum sariya islam en
koloshi koni en femi
an don e wattu nulado alayhi salam kuri wala non ka o mustitni en wiide an hani ngaden subhanallahi tapuntati tati alhamdulillah tapuntati tati allah akbar tapuntati tati tinniran la ilaha illallah ana wadde juudan wadum wadde de kuri basi fu fala hen min kay mo machine o bulmo yidde
ni basi fu tola
ka wobbe kay hono kanko kamara o kulsi wiide kuri buri yidde sabbe wi mabbe andal dina fa hunde bilaki o do machine kesso kedan na kanko Aboubakar Camara o almami mo dun e fedde hukumse islamique
ah mom
min jayi be hobbe na ngada kungu gel e juude mabbe limtude jikru ngaji dan no tan hultinde won nawto tobe dun won be haja ka fi o do machine o goto fuf no yidiri maître Bakary Dembélé na juula der miside almami jabi kanko hulti wiide haj mako fu wala e kuri andado o ma dun mo ande kesse pedel mako o nawto torto wadde wirdi sabu dun o burta holade
Moi, je n'utilise pas le chapelet.
Min kay hajam fufala e kuri pedel am mi holade mo lim tan go iditati fayo tari sop den mi jokka hendun fay le juudam de dum broni kan yafude bobbi fufdun watta e jatte mudum.
C'est une manière de faire les calculs.
Ka andon wide kuri tawangal o buri fuf nawtrede bo yay fi ko mu ande keso o nati e lumo.
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Sakrab yalo ne le kredouji to en puddirano ko noddete tesiti idum le cercle en songo le region kawo holitam wiyede dabaji ko yata teme didi kanyo en pecca hakkude yimbe le chapande nayom en jattom le o do nokko ko ni fana mudu fab yalo no be kanne fabirade yimbe le wombe le dedo nokko le doddi bidi do gal musada je fedde noddete ji se urudo ngardam fa do sigaso do don timinirten jati wattu jono be bitamati keccho yalti ton fa heewi ceggewel mudum fa wonde so tetto no bu nogay sababu heewgol goddo tamati idum laati sababu dusu yimbele heewbe an gonde sottuton biro tamatiji sekrab do katten betande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade heejo jamme ka fande kedde hedade honno andir onno do e sedde yewtere meden be ana wodi wassalam.